la wagwa. Usijishuku, shugulika. Kenya unafanya, fanya, tunanichanganyisha. Cheki luku, cheki fika. Kenya unafanya, fanya, tunanichanganyisha. Baby come over, ero come on. Baby bend over, fanya mambo. Baby come over, ero come on. Baby bend over, fanya mambo. Vile umebeba nyash, eh, I know you must be tired. Kuja uwekele, eh, weka bila haya. Fanya maboy wa blush, eh, nani wale wabaya. Kuja untegeme, eh, kuja ni kuretire. Hidden gem, mina die kula hidden gem. Mina die tuku hit and then like 10 more times and hit it again. Mina die kula hidden gem. Dem, sema ni kupange when. Farm your type then type and send, eh. Usijishuku, shugulika. Kenya unafanya, fanya, tunanichanganyisha. Cheki luku, cheki fika. Kenya unafanya, fanya, tunanichanganyisha. Baby come over, ero come ano. Baby bend over, fanya mambo. Baby come over, ero come ano. Baby bend over, fanya mambo.
Yo, sanishai fikiria vile mina kuitaji na shanga mbona. Do, kanishai shikilia na isi unakipaji ntaka kuiona. For sure, daktari ya bari ya tari ya miguza sindano kapona. Lionja sali na utamu wa mbali tuingie na nyuki utaona. Unastahil kwe luka, Kiswahili sukari ulimi ni sugar. Na for real, nataka usikie thrill, we about to make a kill, zausha ingia mbuga. Ile kuchoma najua sio sola, ukinimistia shaka hola. Mi upiga from 9 to 5, na si job ya white collar.
Usijishuku, shugulika. Kenya unafanya, fanya, tunanichanganyisha. Cheki luku, cheki fika. Kenya unafanya, fanya, tunanichanganyisha. Baby come over, ero come ano. Baby bend over, fanya mambo. Baby come over, ero come ano. Baby bend over, fanya mambo.